kutisha ngoma sasema tave.
Here's another one. Nyasubi ndani ya mbanyo.
Hello.
Jaiva.
Madam President.
It's been a wrong time, Connie, but...
Oh, yeah.
Awenge.
Mwanza panga ghetto da slam. Nikuwa mtoto Mr. Blue tabasam. Umi unakwenda Mario bia tam. Chunga utapakuliwa mze Bilian Maria mze. Wenzako si tunathamini muda. Machozi jasho na damdo tufungue masha. Wanakuwa mikocheni wenye mafake macheni. Nombo kisikia hinu makalam na peni. Kaki papa kaki afande. Unashindana na baga funa kaki makande. Bonjour papa, sali matante. Aujourd'hui, rap city mwanza asante.
Usikai tumtani ukume chill na machizi. Hata kama hauna flow kipiga picha sema ndizi. Sogope kuji kwa uleza toka takwa fchizi. Mina hustle toka nza na hit public izi. Sabi tiketi siko sold, watoto wako bold. Speech ni too cold, afumweti no share gold. So Shanghai wano kisign kwa naona chunzidi kipi. Mipila kama crown, malume na miliki. Wocha wa mwisho show guide fanyenya mwambiliki. Kwenye show na pigia mbo gafni zangu atimiliki.
Makafeli tangu alipokufa pack. Fegi nyingi dakika tano tushavuta pack. Kichwani mvi unazificha kwa masupa black. Haipunguzi umri yo mzee, so get your future back. Amekushauri mother umechukia.
Uo si uchisi.
Amekushauri father umemnonia.
Sandoni.
Wadogo zako na wakwaza wanaumia. Over 40 years na ujawai waza familia. Saki kazi kutwa home tunasubiria nguna. Unapenda pombe hela za kununulia una. Unadeka ni kwa shemeji ya ni mchizi ya limuwa sister. Brother shunga mziki. Una tatoboa speaker.
Hey Buddha, hii ni ngori ya inatone. Milele ntabo ficha kawigi na mwenye kome. Mnikome, keni chini mnisome. Ivesi na mabriji kaime andikuwa na pakome. La haula, akili mtaji sosura. Hauna pesa, wezi kumiliki paula. Weki gagura, jipange. Huna unachomiliki, zedi application ya mange. Nye wazawa mtatuweza kweli njini. Soboni ya iya si Christmas moja mjini tu. Mtari wataku DJ shika hapo na nkepiga wanauliza nacho umepigaje hapo.
Legend, hivyo msini weke kwenye list now. Kwenye rap, mini god, don't judge how. Alafu cheki cheki uso mei kapi nyao. Beki zenu mbovu wazini kabi mi, pesi town. Tandanganya nini mi born, here here usana pesa. Vinafanya wana nita, dia dia, kila show, kila paper na bukua. Mia mia, wakisikia nipo kwenye mic, wana fear fear. Usta wa bongo wana utashimika ukipata maslai. Hila ukikosa pesa utapata sifa na UTI. Una hela na umechill to my ghetto wife. Babrai, umli unakwenda karaga bao.
Hakuna time, I can be dakika wasijirudi. Yani hapo lipo mishe zinapangika. Na usipo ipanga ndipo tapanga mipango wa wenzako. Kila mtu ana ndoto wanatimiza chache. Bado kijana vipi mbona umejikata tamaa. Lika kipanda na chekla mtu anapita. Miaka inaenda usimami wembu naisha. Hakuna story zaidi ya kukimbilia boli magoli. Shots on target na tuna boli. And life imperfect but we keep rolling.
Laugh
and profit, but we keep rolling.
Oh yeah, oh I'm there.
Wake up.
Tech 5.